kuba mukama wange bwalagidde namoli nyini kuyimba abange yanzizizza kubbala mwana ndese n'eswaga eringi mbatabbira ebigambo byayagala mbalabeyo muli malembe kyakabi nnyo mukalyeko azandinya kagerejeja akakala akasibyawo ebbali kati mmwe bashali ne baddeemu kankooke mweyo bwe munziga mpulidde yabeebuuza nti obambadde ntya temugamba nti zinyose nyimbira omugaga oli bifekeera yoyanjigiriza ennimi omulangira omuyonjo oh, oh, abanga omwana w'omwami bwatankenga kankubuuse lwaleero obwedda ndikuba mwayana omwana w'engoma bamba omusajja w'amagezi laba mulayira ninasanya okuyimbira njagala kanneegote bamba omusajja w'ebisima atamumanya alabye ye musaguza zisakulebule era nebweya bamweya nakutula zibbiiru buli kadda ziga atagabanga mulalu nga yakusiimye mukaka mutalwana okujjako ng'omutakudde wagonjebwa tayomba kyokka alina emisinde kwekwava n'okutumwa erinnya eryabamweyana kwekwana gy'omutwalira ye gyasigala omuyita omulalu ng'alaluka nze nvuddeyo kamuyimbire bamweyana birodi wange gwe ŋŋamba omwana w'engoma bamu gwe muti omulungi okusibuka zaabu sibalimba yalina ebisima ekatereke matwale g'emakulu mwana bamweyana gyakasiba ngeera omuntu ow'ekitiibwa bamweyana alina olubiri atoba twamukyusa n'erinnya ebamweyuna mukwano gw'abangi tewali atamweyuna omukulu abaami n'abakyala ffenna gwebwomuzala w'omulozako anti waya ku bikonda agatta enkufirayo ngirese gye watumanga ayansansa n'ekkanzu yaffe yino nga kyekitiibwa kya buganda baamu ekikapu kiikino kuŋŋanya bw'oyiweeno omuggo gugulese gujjudde bikusike lino ly'ekkumu erikuwongerwa kale entabazo ya kitiibwa waliwo ekkanzu ey'ekkutiya wagituma eŋŋunda y'omuwendo naye wagituma eddagala lyo liri eriwenza nalirineeyo lyabala liralira kamegga bangi mukuleetedde gwe w'emiise mwanukule nzi n'amaganda galaba nantawunyika mubaaba yoyo nannyini maja omwana w'omwami alina amatendo baaba bwetunuulira omutwegwe ye mmeja w'abalwasita kale yanayanayana jjajja yanayana kulabe nange yanayana sibo nga bwekutulaliri kale yanayanayana jjajja yanayana kulabe music.com